Ham na jani kufight here, killing though in my soul. Bricks from the east, ni ku hustle. I just na jua, his relationship is not a transaction. We, uneza rokotu wa kihasho. Kichele, mbuna ili delay. Enemies wangu wawezangi ni betray, we. Jalija iku mtumia nudu ni kashow mshori kulavako. Vile punyeto unakaanga, heri matako. Ati, matako, ha, ebu repeat. Wale nyuri ya katikati yetu walikuwa kiritreat. Unatuembeaje usiku masaza kazi, masaza draki. Nimepiga baseline, moshaza katha maragua. Elections za kuriji, ha, ha. Ni mimi Rigathi Ashaga Chagua. Achana Tumblr, ha. Domani wa maganji wa Shaga Tambua. Rao galva jere na mwet. Raukal fajiri na mafeto zak tajiri. Raukal fajiri na mafeto zak tajiri. Spangwe ngwe. Kejana good job, nazi bang. Kama tahira ap tahiri. Kejana good job, jana good job. Jana good job, jana good job. Jana good job. Raukal fajiri na mafeto zak tajiri. Raukal fajiri na mafeto zak tajiri.
Na salif kidaba na kiwasha sabaridi. Na funga taban, jano na rock magidi. Si baby shada, leo na kaka gaidi. Ni crisis na lipuka, baruti mangwariti. Ni kingeli kwa raisi, sainko ndani into deep. Busy kwezi streets, ukini call siku ski. Huku tunatafuta, sisi waizi. Age kienda, utarealize kumbe wanaga agenda. Custom vuesha, jafanya mamiji kuenda. Miaka nkakenda, vota ndo wanakemba. Gavaina laumukena, komitini ya maexperts. Youth wa shadi spare, vitu tunatwas tu. Zina threaten kwanza kuu, isikizazi ya mafools. Achaka umelemewa, mtego wapanya inashika kitu yoyote. Take a area state capture video katupata.
Raukal fajiri na mafeto zak tajiri. Raukal fajiri na mafeto zak tajiri. Raukal fajiri na mafeto zak tajiri. Spangwe ngwe. Kejana good job, nazi bang. Kama tahira ap tahiri. Kejana good job, jana good job. Jana good job, jana good job. Jana good job. Raukal fajiri na mafeto zak tajiri. 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 Spangwe ngwe. Kejana good job, nazi bang. Kama tahira ap tahiri. Kejana good job, jana good job. Jana good job, jana good job. Jana good job. Raukal fajiri na mafeto zak tajiri. Raukal fajiri na mafeto zak tajiri.